smash, keep smash.
Andibikho ekhaya, mama usandithandaze. Ngale ndlela ndenza ngazo zonke ezingo, nayo imali funeka ndiyenze. Andikwazi ukulala, sininzi izinto funeka ndenze. Gotta be sharp njengemela, xa nindedwa ndiyasixelela. Sebenza phanga, funa ukufunama, funeka uyive inyani. Sebenza mfana, sebenza phanga, funa ukufunama, funeka uyive inyani. Sebenza mfana.
Nasola nzopopa, ayeka nomntandazela. Nasola nzokora, yes, esumanyathela. Intshiza yacofwa, something like kubhekisele. Sebenza godukhe fekwa kwamndinxinxibele akodwa mtyile zobuyenini nditsha nguthini na usindi natifani isitalente sigqwele omininis impilo yamayimuvi ubilly jeans akadesha kateba ndibolazi uzomos but umfethi no-onazi fumekapa tujozi ndifocus funorenga sothothumalwenzi
andibikho ekhaya mama usandithandaze ngale ndlela ndenza ngazo zonke ezingo nayo imali funeka ndiyenze andikwazi ukulala sininzi izinto funeka ndenze gotta be sharp njengemela xa nindedwa ndiyasixelela sebenza phanga funa ukufunama funeka uyive inyani sebenza mfana sebenza phanga funa ukufunama funeka uyive inyani sebenza mfana
kuba imali isisokolisi sele yetshozi sikobolile bagcwele ngam ndifuna i-cheese. I ain't searching for smoke so take it easy. I'm peace and cheese yeah. Moving with shlelis yeah. Niggas just pull up in numbers and lose chin. It's been it was tired of it soon. Business did it and go did it lead. Sebenza mfana sifuna imithi. I be planning the seeds siyakhulisa sozala ngemali I'm soon permanent. For that peace of mind, keep a peace of mind. Scary hours, nigga, we on different times. Blueprint flows, read between the lines. Sebenza, mfana, sebenza. Yes, sir.